kudalo selulela ayobomi abulungi kodwa wena indlovu uchongene nexesha alichiki aliambi kodwa wena indlovu kubuhlungu ngaphakathi I can see